kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo amajal kaba arka bune da wato ta fi dagge fado da sagale amerika baga nagata tan sagale na amerika sagantan afan oromo radio ni da fi talabijin ni da ne magala washington dc rakane su ne da basu kofi guya harda ukata sadasa torba barakumala wa dinne lama akala ko sai to fi atin mon koloni sadin dane sadde barakumala ma fi kurashan ka bakai diya te jira kan sun ke sun me su an da kadu muradat kofi kenya rake sad kofi wan torba ne sporti da fi why america ti fi ummata she da bagate gabasa wa e bokonna artist ali birra irratti xiyyeeffate harka qabna akkasumas walgayii Nairobi keessatti taasifamaa jiru gabaasneerra amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtanii isin affeera oduutti darbina oduu har'aa kan nutti himtu jaallanneedha.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Walitti bu'iinsa waggootii lamaaf gaggeeffamee fi lubbuu namoota 1,000 lakkaa'aman galaafate jedhamee yaadamu keessatti diinummaan wal ilaaluun haala dhaabbataa ta'een hojiirra akka hin oolle torban darbe mootummaan Itoophiyaaf bakka buutonni bulchisa naannoo Tigraay gidduutti waliigaltee mallatteessan ilaalchisee mariin marsaa haaraan waa'ee humna waraanaa fi dhimmootika biroo irratti gadi fageenyaan dubbatu wiixata har'aa eegalamee jira. Walgayii keenyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kanarratti ajajoonni waraanaa gamlameeni waliin mariisistoonni siyaasaa adda duree ta'an kan hirmaachise ta'uun beekamee jira. Marii kana ilaalchisee oduu booda gabaasa qabna. Sudaan keessatti gareewwan hidhattootaa fi deeggartoonni fonqolcha mootummaa waraanaa kan bara darbe gamtaa siyaasaa haaraa ijaaruudhaan gareewwan moggaatti qabamaniif iyyataniiru. Humnoota bilisummaa fi jijjiirama demokiraatawaa jedhee of waamu kun garee fonqolcha mootummaa deeggaru humnootii bilisummaa fi jijjiirama kan bulchiinsa waraanaa mormaa turan bakka bu'uu barbaada. Gareen siyaasaa kun gareewwan Sudaan kanneen waraana deeggaran hedduu kan hammate yoo ta'u isaan keessaa bilisummaa fi jijjiirama waliigaltee biyyoolessaa paartii gamtaa demokiraatawaa fi mana maree ol aanaa beejaa jedhamuuf keessaa qaba. Gareen humnootii bilisummaa fi jijjiirama demokiraatawaa jedhee of waamu kun maqaa humnoota bilisummaa fi jijjiirama waliin wal fakkaatan kan bara 2019 hiriira pireezidaantii duraanii Omar al-Bashir aangoorraa kaasuuf gargaaree fi dhiyeenya kana immoo mormii bulchiinsa waraanaa gaggeeffame hoogganaa ture. Gamtaan kun kamisa darbe akka ifatti labsetti mootummaan ce'umsaa sibiiliin durfamu akka deeggaru ibsuun waliigaltee nagaa juubaa bara 2020 irratti deebi'anii mari'achuu garuu ni morma. Waliigalteen sun gareewwan hidhattoota Sudaan mootummaa ce'umsaa keessa galchuuf kan akeekkate ture. Mootummaan Somaaliyaa dilbata kaleessaa akka jedhetti loltoonni isaa kan addaa hidhattoota Al-Shabaab 21 naannoo Shabalee gadi aanu kabiyyattii keessatti duula gaggeeffameen ajjeesuu ibseera. Ministeerri odeeffannoo ibsa dilbata kaleessaa kanneen loltoota isaa eejensii tikaa fi nageenya biyyoolessaa irraa dhufan garee hidhattoota Al-Qaayidaa waliin hidhata qabu kan Al-Shabaab irratti duula haaraa gaggeessuun loltoota 21 ajjeesuu fi 10 madeessuu isaanii ibseera. Duulli kun kan raawwatame erga humnootiin basaasaa Al-Shabaab haleellaa uummata Somaaliyaa miidhuuf karoorfachuusaa odeeffannoo argatanii booda ta'uun ibsameera. Duulli karoorfame kun godina Shabalee Sagada Aanu Ganda Gaalkaa Saalimoo jedhamu keessatti gaggeeffame. Haleellaan kun samii irraa ta'uu lafoo mootummaan waan ibseen qabu. Ibsi mootummaa akka jedhutti guyyoota 4 keessatti hidhattoota Al-Shabaab 200 akka ajjeefaman ibseera. Raadiyoon sagalee Ameerikaa ibsa kana kan ilaaleen maddeen walabaa biraa mirkanii argachuu hin dandeenye. Hoogganoonni addunyaa wiixata har'aa marii haala qilleensaa irratti dubbatuuf masrii keessatti wal ga'anii jiru. Hirmaattonni faalama qilleensaa xiqqeessuu fi biyyootii guddataa jiran kanneen duraanuu ho'i qilleensaa dabaluu isaatiin dhiibbaa dhaqqabeen barbadaan maallaqaan deeggaruuf dhiibbaa guddaa jala jiru. Walgayiin haala qilleensaa kun kan bakka bashannana galaana diimaa Sharm el-Sheikh keessatti gaggeeffamuun yeroo biyyoonni addunyaa balaa uumamaa cimaa bara kana qofa lubbuu namoota 1,000 lakkaa'aman galaafatee fi doolaara biliyoonaan lakkaa'amu baasise mudachaa jirutti sinna baninsa walgaycha wit atar agagge famerat qondaltonni rakkodi negde warana rasha ukraine ratti gaggesit rakko annisayo kan energy qalensa jirenya dabala dufufi werara dukuba covid 19 ittifufi insan mulat akkasumas jijjira maqillesa ittisu tattafi motumonni godan akkatti fufan amani jiru biyota dibbato kof sagaltame afurkesa digdami sagal qofat karora hala qillensa foya kadiesa yotau kunis marito kumma motumota baradarbe glasgow kesa tigagge famerat kadiate entau ibsame jira oduna rafqam kanu
galato mijal danne ordoto takenya amammo garagaba sale kenya idrotti cena nojintura motumma etiopia fi bakabu ota bulchinstan nanno tigray gidduti wali galten torbandar be mallatte fami hordofu dani marin marsabiro wae humna waranati fi imotambiro irratti gadifage nyan dubbatu witata harra kenya nairobi kesatti e galejira wali walgayi kana irratti ajajonni warana gamalameni tifi marrakistonni siyasa adda dure taani kan hirmatani tausani gabasaleni addada ibsani jiru gabasa kana si jallanne tunu esa ittane diyat
bulgayi kenya ke satigagge famajiru kanarat immotin ratti mariata majadame egam wali galte kana katati hordo famufi gargarsina moma dakqabsisu akkasumas tajajila buura tigray ke satti jiyota heddu faddan cite ture devisani egalsisu kandaballatu taa ondalli mari motumma kenyan qopese kana kesa be kan tokko kajedanetti hangarobi futti ittifufu jedame gama ondalli kunni fatti dubbachuuf hayyama wanin qabne jech maqan sani akkan dhaamne gafataniru gamni laman wan umaman kamiyu furuf torri kun namti kan unde fame yotau lamenu kutale sani hunda kesat rakko wal kun namti lola dabuf qaban wan hubatanif kun taunsa ondalti chifsaniru kannen marika nafala mijesanifi rattirmatan jilligamta afrika presidenti nigeria durani olusheguno basanjo presidenti kenya durani huru kenya taf qondalto tawarana nigeria afrika kibaf kenya kesatargamu united states if igadimo tajabduman rattargamani jiran tumator bandar be marisisa adda dure kamotumma ethiopia katuran ambassador redwan hussein diplomato taf akersaniti miidhaa guddaan nurra ga'e jechuudhaan ministiriin faayinaansii biyyattii hojii deebisanii ijaaruuf gara doolaara biliyoona 20 akka barbaadu tilmaamee jira jedhan teelekoomiinis ta'e tajaajila elektiriikaa hatattamaan yeroo dhiyootti bulchiisa naannoo Tigraayitti ni sirreeffamaa jedhaniiru. Gargaarsa namoomaa kan ilaaleen hojjetoonni tajaajila fayyaa fi dhaabni tokkummaa mootummootaa akkasumas michoonni isaanii meeshaalee tajaajila eegumsa fayyaa ka bu'uuraa akka dhume isa gabaasan ilaalchisees ambasaaddar reedwaan akka jedhanitti danqaan nuti qabnu ammallee balalii jalqabuu sodaa nageenyaa jiru waan ta'eef hanga ajajoonni waraanaa wal gahan haala jiru madaalanii murteessanitti eeguu qabnaa jedhan. Ajajoonni waraanaa yeroo murtaa'e keessatti yoo walii galan mootummaan qilleensa naannoo sanaa fi buufata xayyaaraa Tigraay guutummaatti erga to'atee booda guutummaa Tigraayitti gargaarsa dhaqqabsiifnaa jedhan. Kunis samiirraan akkasumas daandiirraan akka ta'u ambaasaaddar reedwaan ibsaniiru. Kan humni ishee Itoophiyaa cina goree lolaa ture Eertiraan waliigaltee torbee darbe irrattis kallattiin maqaan dhaamne ambaasaaddar reedwaan ibsa kennaniin yeroo wal dhabdeen uumamee daangaaf samiin Itoophiyaa sarbamee akka ture hubachiisuun kanaaf wal loluu fi wal xiqqeessuu irratti bobbaane kunis qaamni sadaffaan caalaatti akka nu tuffatan karaa saaqee jedhaniiru. Jila adda bilisummaa uummata Tigraay bakka bu'uudhaan waliigaltee torban darbee Afrikaa kibbaa keessatti mallatteeffame kan mallatteessan obbo Geetaachoo Raddaa tiwiitarii ofii irratti akka barreessanitti wanti nuti hojjannu hundi sochiin nuyi goonu marti yookiin waliigaltee mallatteessinu hundumtuu fedhii uummata Tigraay mirkaneessuu irratti hundaa'ee jedhan waan hundumaa caalaa kan uummanni keenya barbaadu nagaadha jedhanii waadaa keenya haala ummata keenya qoobsuun raawwachuu fi dhiisuu keenya yeroo mul'isaa jedhaniiru. Ummanni keenya kan namoonni dileen du'an dandamachuu danda'an irra darbee rakkateef eegumsa gochuuf waan barbaachisu ni hojjanna jedhaniiru. Nuti kan waraanneef biyya fedhadhu kaasuu barbaaddu taanee miti garuu jiraachuun ummata keenyaa balaarra waan bu'eef ka jedhan obbo Geetaachoo Raddaa ummanni lubbuun jiraachuun danqaa keessa waan seeneefi jedhaniiru. Yeroo waliigaltee nagaa yoo waliigalteen nagaa kun lubbuun jiraachuu keenya mirkaneessa ta'e maaliif iyyaallu jedhaniiru.
Artistiin hangaftii Oromoo Alii Birraa kaleessa addunyaa kanarraa du'anii boqoteera Adaamaatti. Reenfi isaa har'a gara mana isaa Bishootuutti argamutti geeffameera. Achittis maatiin, dinqisiiftonni, jaallawwan isaatii fi ogeessotonni isaa walitti argamanii gadda isaanii ibsaa jiru. Obbo Mohaammad Qophee miseensi paarlaamaa Itoophiyaatii fi ogeessi buleeyyii artii Oromoo Aliin Odaa guddicha artii Oromooti jedhanii dubbatanii Obbo Junaddiin Saadoo pirezidaantiin Oromiyaa duraanii Aliin nama saba isaa hojiidhaan kabachiiseedha jechuudhaan dubbatanii jiru. Dalmuu Daawitii gabaasa ittaanuu qaba dhimma kanarratti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1940 ture duree dhawaa ganda qoreetti Alii Mohaammad Musaa dhalate. Dhalatee daa'imummaa isaatti maatiin isaa gargar ba'anis Aliin ganna umrii ijoollummaadhaan baandii bakkalchaa seenuun samboota gurraa fi laphee nama hundaa hawwachuu danda'ee jira. Obbo Mohaammad Qophee ogeessa muuziqaa Oromoo akkasumas immoo miseensa paarlaamaa mootummaa Itoophiyaati.
Alii akka wallisaatti, Alii akka taphataa meeshaa muuziqaatti, Alii akka qabsaawaatti, Alii akka ogeessa afaanii aadaa fi seenaatti bifa adda addaatiin Alii akka yookiin fakkeenya dhalootaatti jennee yoo adda baafnee ibsine Alii waan guddaadha. Nama hedduu bakka takkaan walitti dhufe fakkaata. Seenaan isaa seenaa nam tokkooti miti. Seenaa guddaadha. Alii Birraadha. Artii Oromoodhaa dabaleetis artii Itoophiyaadhaa sadarkaa guddaarraan nama ga'e itti cinqamee itti rakkatee hojjetee ciniinnatee waan kanaan dura hin hojjetamin hojii miidhagaa hojii dhalootarraa dhalootatti dabru hojjetee nama aadaa keenya artii keenya guddisee.
Kanattis dabalata Alii Birraa guddina muuziqaa biyya Itoophiyaa fi kan Oromoof illee gumaata addaa taasiseera jedhu Obbo Mohaammad Qophee.
Muuziqaa biyya keenyaa sadarkaa guddaarraan ga'ee qulqullinaan hojjechuun eeyisaan akka nama ga'u agarsiisee afaan Oromoodhaa afaanota biraatii hojii yeroo qabamee ilaalamu keessatti afaan kun eeyisaa ga'uu akka danda'u nama agarsiisee nama immoo nuti Oromoon ammasaadha sabaaf sablammi hojii jiraata jedhee afaan adda addaatiin wallise.
Zamadkuun Misgaanaa gaazexeessaa qophiilee aartii Oromoo irratti xiyyeeffatan qopheessa. Akkasumas aartii Oromoo irratti qorannoo nama gaggeessudha.
Gaheen inni guddina muuziqaa keessatti kaa'e Oromoodhaaf qofaa miti biyyattiitiif isa bu'uuraati guddaa jettuun akka biyyaatti akkuma gamoota Afrikaatti waan artistiin. Muuziqaa afaan idil addunyaa taateen hawaasa hundaaf dhiyeessu kan dhiyeesse garuu uummata Oromootiif addatti maal godhe Oromoo wal dhageessise Aliin nama jalqabaati. Jechuun bara afaan Oromoodhaa irraa miidiyaa hin qabaanneetti bara kaasenni afaan Oromoodhaa dhaabbanni maxxansuus hin jirreetti qaamni kana hayyamullee bakka hin jirreetti Aliin Birraa sagalee jalqabaa Oromoon akka wal dhaga'u taasisa. Afaan Oromoo sagalee guddaadhaan uummata Oromootiif lallabe Aliin.
Har'a mana jireenyaa Alii Birraa Bishooftuu jirutti sabni hedduun argamuudhaan gadda isaa ibsasaa ture jira. Weellisaa Mohaammad Ahmad Alii waliin yeroo dheeraa nama hojii aartii hojjeteedha.
Kan egaa muuziqaa mana sartana. Bakka warra sabeenyaa sararitusti maabira sartana.
Akkas jedha Mohaammad Ahmad Alii waliin yeroo dheeraadhaaf waliin hojjenneerra. Kibur sabeenyaa raayyaa ittisa biyyaa keessattis raas hoteelii fi bakka hedduu maqaa dha'uu danda'a. Aliin nama gaarii nama amala dansa kabu, nama nama ayadu, nama bekaada. Yerolu kufsataturay rufega fera, taus tasagara nangeyi, bogo chusatis baiga denjira ajitundu bata. Obujune dinsa ado presidenti na noro meaduraniti.
Dandeti kofodon time alim amala gari nama kabu, nama nama jalatu, nama nama awali galu, nama ummatafi adu wante efi. Namni ali guya to kulle wajin ta ali ni wa bai isamu ke ke sattan bi sai wan demu bai to ko na matti daga isamu rabbi jannatan isa gammaci su ummato rumul le ragga sabar si su nama gudda to rumu dabde arra dugumatti nama gudda calje beti mu wel lisa qof udon ta ni ali ni hayyu da akamale hayyu da wa bai de ka namni wajin ta e be kum si sa hangam akagadi fago ta e arga ali nama dada oromo nama ijare sirba isatin wellu isatin walalo isatin nama oromo ijare nama oromo damaysi nama oromo bitamirga kaba kibat walitti ijare nama kutada
obujuneddin alin dalonne amma wanen dalu nama lafakaye da jiccani samani jiran dergo obsa abdisa warragadde sane ibsachuf dufkeesta tokkoda
afaan oromo hunde oromo majechuudan kan nabarsi se afaan oromo ti fakka kan qabaddu barnota barnota kanata uqaba kayo oromo ta jede akkani kallatti sirri barnota ritti qabaddu kanata sise karang galmi abba gadati karana kabar baddu da qabulle namni kallatti no qabsi se hayuni falas ana falas ba falas ba artisti ko famit artisti ne falas ba garummo inni fala abba falasama warra falasama mata saniti no da qabsi saniti
kana qofas miti barattoon le mana barumsaati dagaan ufani gaddesaani as magala bishooftutti kan argam mana ali birratti ibsataaturan ijiran
jireenya ali tirra waan baaye baranna jechuudha tokkumma akkasumas jaalala ummanno romoo qabu safu safee fannaa ummanno romoo qabu kaleesoo akkam turre arrawo maalirra jirra waan jedhu sana seenaa baaye nu barsiise jechuudha nuti mooyyu arra dhaloota qubeeti gatii ta'eef faana isaa sana qabanne waan isaa sana galmaan go'uudha jechuudha kaayyoon keenya inni guddaan jechuudha
akka sagantaa mootummaa naannoo oromiyaa baase jedhutti boruu ganama reeffi artiist alii birraa bishooftuurraa gara finfinneetti erga geeffameen booda sagantaan gaggeessaa taasifamee fi sana booda awwaalchaaf gara magaala dhaloota isaa duree dhawaatti gaggeeffama gabaasa sagalee ameerikaaf galmoo daawit bishooftuurraa.
Aye amammo gara qopi torbani sportit tichen qopi ni sportit kenya harawa e maratoni new york fifi wae tabattota kubba mila kilabota addada gara wanca kubba mila addunya ti debi udafi jedani kanilallateda gabasan kenya ebisa nagesa biya siwidin magala stockholm irra gabasa qopese maratoni new york injalkaba
waggoota shantamii lama dura adoolessa 13 bara 1970 kan hundeeffame maaraatoonii niw yoork kaleessa marsaa shantamii lammaffaadhaa fi atileetonni 1500 ol ta'an dorgommicha irratti hirmaachisuun akkasumas deeggartoonni miiliyoonaan lakkaa'aman kallattiin daawwataniiru erga bara 2020 sababa dhibee koronaatiin dorgommichi haqame booda bara darbe qilleensa hamaatiin dorgomtoonni 1300 ol hirmaataniiru halli qilleensaa baranaa immoo akka malee mijataa ta'uu isaa irraa kan ka'e dorgommicha miidhagseera haala kanaanis atileetonni keeniyaa dhiiraaf dhalaan olaantummaadhaan golabaniiru dorgommii dhiirotaa dargaggeessa ganna 24 lammii biraaziil daaniyeel doo naasimeentoo kiloomeetira 10 booda dursee ba'uun kophaa fiiguusi dhumarratti atileetiin keeniyaa evans chapeetiin injifatameera dorgommichi xumuramuuf sa'aatii walakkaa ol wayiit hafu atileetiin lammii biraaziil daaniyeel doo naasimeentoo dadhabee kufuu sa'aatiin kan ka'e evans chapeetiin sa'a lamaa fi deeqaa 8 fi sekendii 41 olaantummaadhaan golabuun milkaa'eera evans chapeetiin በረደርቤ አሜሪካ ጥቆፋ የሮል መፋ ከመዋት የወጣው ማራቶኒ ቦስተን የበለደርቤ ሟቹንሳ ኒያደተማም ድርጉሚዱማ ዲሮ ተከናን አትሌቲን ኢትዮጵያ ሹራ ቂጣታ ታላማፊ ደቂቃ ሰደቲፊ ሰከንዲሽን ተሚያፍሪን ሰርካ ለመፋ ተውን ጥሙሬራም ሹራ ቂጣታን በራኩ መልፋፊ ደማ ማራቶኒ ለንደን ሻምፒዮን ኦሎምፒክ ፊ ሪኮርድ ያዱኛ ከንፎየስ ኤሉር ኪፕቾጌ ዱርሱን እንጅፈቹንሳ ኒያደተማም በረኩመል ማፍቁደ ሰገል ሁስተን ማራቶን ሟቹ ደንዴራ በረኩመል ማፍቁደ ሰደት ፊጊቻ ማራቶን ለንደን ፊ ኒውዮርክ ለመፋተውን ሰረካ ከሰገሉን ኢሳኒ ያደተማም ለላታ ሶማሊያ ለሚ ኔዘርላንድ አብዲ ነገይ ሹራት አኑን ሳላማ ፊዴቃ ኩዳን ሰከንዲ ሶዶም ተኮን ሰደፋተውን ጎለቤራ ድርጎሚ ዱማ ማራቶን ኒውዮርክ ዱበርቶ ተጅዱት ድርጎሚን የሮጀል ቀባፍ ማራቶን ኒውዮርክ ከንረት ህርማቴ አትሌቲን ኬንያ ሻሮን ለኮይዲ ሳላማፊ ደቂቃይ ደምሰዲፊ ሰከንዲ ደምሰዲ ሟቹን ሴና ሃራገል ሜሲስቴቲ ለለቱን ኬንያ ለሚ እስራኤል ሎና ቻማታይ ሰከንዲ ቶርባን ጫለሙ ሳላማፊ ደቂቃ ደምሰዲፊ ሰከንዲ ሶዶማን ለመፋየ ጉባቱ ሻምፒዮንን አዱኛፊ በረደርበ እንጅፈቱ ማራቶን በርሊን አትሌቲን ኢትዮጵያ ጎይቲቶም ገብረስላሴ ሳላማፊ ደቂቃ ደምሰዲፊ ሰከንዲ ሶዶም ሰገልን ሰደፋተውን ድርጎሚ ኒውዮርክ ማራቶን በረና ጥሙርቴቲን ጎይቲቶም ገብረስላሴ የሮጀል ቀባፍ ማራቶን በርሊን ረተማቹን አከሰመስ ሻምፒዮን አትሌቲክስ አዱኛ ረናረቲ ወርቅ አርገም ሲሱን ሴና ኢትዮጵያ ማራቶን ረትቀዱ ሃሮን ሲስቴቲ አትሌቶን ጋንፍ አፍሪካ ድርጎሚ ማራቶን ኒውዮርክ ዲራፍ ደላን እንጅፈቹን ሴና ጋሪ ቀቡ ከሱማ አትሌቶን ኬንያ ኢራን የሮኩ ዶቶርባ ዱበራን ሞ የሮኩ አፍርሟቹን ኦላንት ማሳኒ ቀበታይሩም ኢትዮጵያን ሞ ኤርገበረ ኩመለማፍቶኮ አትሌት ተስፋይ ጅፋሬን ሪኮርድ በከቻፎ ኢየሱስ እንጅፈቴ ቦዳ ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ማርያም በረኩመለማፍኩደን አከስሙስ ሌሊሳ ደሲሳ በረኩመለማፍኩደ ሰደት እንጅፈቹን ሚልካ ኤራም ለወርቶ ታኒስ ለራቱ ቱሉ በረኩመል ማፍሰገል አከስመስ ፍሬዎት ዳዶ በረኩመል ማፍኩለቶኩ ሟቹን ሴና ሳኒ ገልማ ይጅራም ኤርትራንሞ በረኩመል ማፍኩለጃ አትሌት ግርማይ ገብረስላሴን እንጅፈቹን ሴና አራገል ሜሲሱሼ ከያደ ተሙዳም ሰዓቴ ሪኮርድ ማራቶን ኒውዮርክ ዲራፍ ዳላን አትሌት ተከኒያ ጎፈረይ ሙታይፊ ማርገሬት ኦካዮቲን ቀበሚያኩ መጅሩት ጅራም ኮፔስቶኒ ድርጎሚ ከና በጣሰ ዶላር አኩመን ይበተው ኮቶኮ አትሌቶች እንጅፈተሪፍ ኮፔስቶኒ ሮም ኦዴፈኖ ዋንጫ ዱኛቴን ሞ ጆማ ከና ሰዳስ ቁሰዲ ቦዳ ሊጎን አውሮፓ ፊ አርዲ ሊብሮ ጀቶ ኮፊ ታቦ ተገራገራራ ንቦቀቱም አቶ ማሌ ክለቦኒ ጉርጉዶ ከናካ ሪያል ማድሪድ ባየር ሙኒክ ፓሪስ ጀርመን ጁቬንቱስ ባርሴሎና ማንቸስተር ሲቲ ከምብሮ ተበቶተ ሄዱሚናን ዋን ዋንጫ ዱኛረት ሄርማች ሰኒፍ ድርጉምቻ ቦዳ የሮደም ደመቹ ገባበቹን ሳይሳ ያደስቴራም ገብራቲን ክለቦኒ ተበቶተ ሄዱ ሄርማችስነ በቆና ቦዳ ገምስ ጭማን ገረሞርኪ ሊጎታቲ አካዴሚያን ኢሳንገርጋራም ዋንጫን ኩባ ሚላ ዱኛ ካታር ኩፔስቱ ከነረቲን ቢዮን ሶዶሜ ለመራ ተበቶን በሰደተ ኦል ኒሄማቱም ገባስክ እንዳይፍ ኤቢሳ ነገሳ ስቶክሆልም ስዊድን ካላማታጂ አፍሪካ ራዴራ ሚላምቡሪ ከካላማታጂ አፍሪ ማራቶኒ ከታምቡሪ ከካላማታጂ አፍሪ ምርጋ ጎሪ ከኖርዶ ፋይርተን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖሮንጎቲ ኦርዶፍቶ ተከኛ አመሞ ጋረቆጲ ቶርባኒ ኢሰብሮቲ ጨና አሜሪካ ፊ ኡመተሼ ቡልሲንስ ሪፐብሊካኖታ ፍሎሪዳ ዳፊ ቴክሳሲ ነሞተን ኩማተማ ለካዋመኑ ከነኔ ኮለጋልቱማ ሲያሳ በርባዳኒ ገራ ዋሽንግተን ዲሲ ቲቪ ኒውዮርክቲ አከሱማሲ በከውን ቢሮ ዲሞክራቶታኒ ሄገናማቲ ሄጎማነቱ ኤርጋጅሩ ለኮፍሲ ጉዳንቶታ ዳንጋ ኪባ ዩናይትድ ስቴትስ ቪ ቀቀበጅሩ ኦላና አከታይ ሂማጅሩ አሮን ራኔን ማጋላ ኒውዮርክራ ዋኤ ነሞተኒ አውቶቡሲ ዳንገራሲት ዴማጅራኑፊ ዲባ እንኒሞ ፍለኖ ወለከሳ ከነረቲ ጌሲ ሱዳን ዳኡ ኢላልቺ ሴጋ ባሰቆጴ ሰቀባ ቱጁቤቱ ጌስ
godantonni kumaatamaan lakkaa'aman autoobisiidhaan gara magaalaa Niyuyoorki seenaa turaniiru. Namoota hedduudhaaf mallisaan gara Ameerikaatti geggeessan balaa guddaa qaba ture.
Demasiado horrible la selva.
The jungle is horrible. Really ugly.
La niña casi se nos ahoga.
Our girl almost drowned in the river.
Pero gracias a Dios.
Bosonni sun baay'ee suukkanneessaadha. Dhuguma fokkisaadha. Intalli keenya laga keessatti liqimfamuuf turte garuu waaqayyoof galanna ta'u as jirraa jedhan. Hedduun isaanii abdii jireenyaa fooyya'aa ijoollee isaaniif arganna ka jedhuun jajjabaachaa dubbatu. Abjuun keenya ijoollee keenyaaf egeree fooyya'aa ta'e kennuudha. Adda durummaadhaan barnoota. Venezuelaatti ijoollee keenyaaf carraa egeree hin kennan jedhan. Bulchitoonni Rippaabilikaanota gama kibbaa akka jedhanitti Dimokiraatonnii fi mootummaan federaalaa lakkoofsa godaantotaa hedduminaan as dhufan kana dhaabuuf waa xiqqoo hojjechaa jiru. Kanaaf godaantota kumaatamaan lakkaa'aman kooluugaltummaa siyaasaa barbaadan gara iddoowwan Dimokiraatonni to'atanitti erguun rakkoo kana calaqqisaa akka jiran.
We are not a sanctuary state. And it's better to be able to go to a sanctuary jurisdiction. And yes, we will help facilitate that transport for you to be able to go to greener pastures.
Nuti kutaa biyyaa koolugaltootaaf data kennu miti. Gara naannoo data kennuu fi dhaquu danda'uun gaariidha. Eeyyeen gara jireenyaaf mijataa ta'etti akka deemtaniif geejjiba dhiyeessuuf haala mijessuudhaan ni gargaara.
White House Rippaabilikaanonni maatii godaantotaa bu'aa siyaasaa fayyadamuu isaanii himata.
For managing migrants, Republican governors interfering in that process and using migrants as political pawns is shameful.
Godaantota bulchuuf bulchitoonni Rippaabilikaanota adeemsa sana keessa seenuuf godaantota akka mirga siyaasaatti fayyadamuun salphina jedhan. Namoonni siyaasaa Rippaabilikaanota dhimmoota naannoo keessatti argan ilaalcha sadarkaa biyyaa itti kennuuf yaalaa jiru.
This is a political football. And it's designed to embarrass Democrats. The truth is this is a national problem. The resources should be coming to the national from
Kun kubbaa miillaa siyaasaati. Akkasumas demokiraatota qaanfachiisuuf ka qophaa'edha. Dhugaan jiru kun rakkoo biyyoolessaati. Qabeenyi mootummaa biyyoolessaarraa gara kutaa koolugaltoota simatu hundaatti dhufuu qaba jedhan. Magaalaa Niyuyoorkitti namoonni Dahata siyaasaa barbaadan 2018 ol dhufuun sirna qubsuma naannoo sanaa gara haalaamtuu ta'etti akka ce'u taasisee jira. Mootummaan Dimokiraatawaan magaalatti koolugaltoota keessummeessuuf hoteelota beekamoo hanga tokko gargaaramuuf murtiin irra ga'e ilaalchisee jiraattonni yaada wal makaa ta'e kennaniiru.
So what are we going to do? Let them die in the street? I think we have to do it. They're here now. So we're going to have to deal with it the best we can.
They're definitely political moves. People coming into the country, documented or I guess undocumented and
Malgona dandirata duani am azjuru kanaf hamma dandeni wal'aan sogochu qamna jedan. Jiraatan magaalaa Niyuyoorki Jeff Young isaan sababa kaka'umsa siyaasaa ta'uun isaanii oolu namoonni gara biyyattii dhufan galmaanii yookaan akkan tilmaamutti ituun galmaa'iin dhufan qabeenya Ameerikaanonni duruutti hanqatee jiru fayyadamu jedhan. Haa ta'u malee lammiiwwan Ameerikaa sagalee ni kennu paartileen kun immigireeshinii ilaalchisee ilaalcha wal'aansa isaan qabaniif godaantonni asitti yaa'u itti fufuun dhimma siyaasaa cimaa ta'ee turuunsaa hin oolu jechuudha. Mala paartileen kun godaantota ilaalchisee yaada isaan qaban godaantonni kun gamanatti yaa'uun itti fufee biyyattiif dhimma siyaasaa cimaa ta'ee turuuf carraan jiru bal'aadha jedha gabaasi Aaron Graneen. Qophiin Ameerikaa uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii isaa kanarraa si raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo jedhaatiin nu erga karaa feesbuukiitii fi tiwiitarii keenya akkasumas inistoogiraamiin nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin qaqqabsiisaa jirtu Tigisti Gammee. Pirodiyuusariin keenya Nibusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amante. Ogeessitoonni istuudiyoo 53 kan isin keessummeessaa jiru Bafqaaduu Morodaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula.